No me pass, no me stuck on the loot, you're not fully get. Shine bam, man, shy punch, joining the loot, fully get. Man, shy punch, shy sand, joining fully get. Fully get, it's only 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 fully get. Igama nesibongo lindo kuhle wakwaKhumalo laba bakhulumani vele nifunani kuningi ngisabele indaba nithi niblind kodwa emashini senibona iy'mpatha ngiphethe i-firearm ntubula ngiqedi baphathe oqwasha makunuka ushintsha amakhadi isitayela senu siyaphasha noma ungabhala ngeklabu seboxing awusoze wangiphantsha ngizokuthuma etholeni ngecaster all ngakuphantsha uzogaga ngizokuflasha ekhompyutheni iwidi ngizoyikhasha awunazandla awunayinkani ulwela ukuphatha awunayinkomo awuna-DSTV usibukaphi isipali ngibeka isituro hip hop show ngoba kekho ozongimela sukuma uzobona gijima insimbi osuke uzokutshela abadefu kumele bezwa ababhlayindi babekumbono phantshani amasosha omzimba phakathi gijima igazi ngiyazama uku-explain abahleka bafuna ukuchazeka ibhetle zolo ngiwina umentshizi inkantini ngikushise ukhupha umgodi umeselani inhlabathi ukhona esefile mangikhupha ngekusasa ngibhema izolo ngibuyele emuva u-east phezulu ngibhalele emafini mhlampe ngizoduma ingane idla amatanti izulu liyani imali liyabanika ukuthi ngi-underground ngihle nomandela umaqala ukhona amange ushukela uphelepele iqiniso liyababa ukhoje uyangibhaka sime egrawundini ngishange iskimi ushaka zulu zamshele i-wrestling ngishange isibhiye ngokudlala ipiyana zikho ingane siphethe DJ asikho isitoko kufuneka amabhazi namhlanje ndoda nini isigogoda faka ipiyano ngilethele stoko namhlanje ngiphakathi ba-blind monk akekho bekumbono noma isitoko noma ibhazi ngicela ujoyina vula igate noma ibhazi noma isitoko ngicela ujoyina vula igate shaya impama ngishaya iphantsi joni ngicela uvula igate ma ngishaya iphantsi ushaya isandla joni vula igate vula igate 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 joni vula igate.